Jimmy.
It's Louis again. Kamoyo kangu usikafanye biashara, mara nakona wewe tu, kila nikilalalala namomba Mungu nazidisha na swala, akulinde na akupe uvumilivu na stara. Kwenye mamia we wa kwanza, unanivutia, unaniliwaza, inashinda nkikuwaza mpenzi, unajua nisipokona na mwakicha, yani uchizi na kuwa minashinda nkikuwaza mpenzi, unajua nisipokona na mwakicha, yani uchizi na kuwa, yani uchizi na kuwa mie. Pum pum tight, oh mama, when you make me feel alright. Oh mama, see the way you do me nice. Just like a ganja, I'm feeling so high. Mama, see the katika, why you bossing? Mama, do lash, drop it low, baby, for your daddy, come take it low, baby.
When you mami ya, we wa kwanza.
Kikuwaza mpenzi, unajua nisipokona na mwakicha, yani uchizi na kuwa minashinda. Kikuwaza mpenzi, unajua nisipokona na mwakicha, yani uchizi na kuwa, yani uchizi na kuwa mie.